which is a goodie. She'll be the holy queen alongside Big G. Lady K for the team, yo.
Daddy, nitumie kama chombo chako, kwa sababu ninataka niwe wako. Daddy, nitumie kama chombo chako, kwa sababu ninataka niwe wako. Daddy, nitumie kama chombo chako, kwa sababu ninataka niwe wako. Daddy, nitumie kama chombo chako, kwa sababu ninataka niwe wako.
Use me, Lord, make me official of men. And when people see me, God, let them just say, use me, Lord, make me official of men. And when people see me, Lord, let them just say, nitumie kazini kwangu, nitumie nyumbani kwangu, nitumie kwa nchi yangu, Kenya, Kenya. Nitumie kwa wachungaji, nitumie kwa mataifa, nitumie kwa sekta zote, nitumie kwa marafiki zangu zote, nitumie hata kwa muziki na biashara, nitumie kwa marafiki zangu zote, nitumie hata kwa muziki na biashara, nitumie oh 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 oh, oh.
Testing, but Jesus Christ, we have a feasting. Salute to him for the things that he's done. He's Emmanuel, yani God with us, and you're blessing me with the entire world and feeding me with the entire world. Lord, I give you praise. I said in the best, the Holy Ghost fire take me over in the cast. May I want satisfaction, no longer distress. I want to be your prisoner, and don't release me. Let's go. Me, this I'm feeding most high Jesus Christ. Me never follow Satan, even if I'm cast. Your mind forever, Leo, tomorrow and every day, call me. This is our feeding most high Jesus Christ. Me never follow Satan, even if I'm cast. Your mind forever, Leo, tomorrow and every day.
Daddy, nitumie kama chombo chako, kwa sababu ninataka niwe wako. Daddy, nitumie kama chombo chako.